Mr. Good Times, hakuna kuband tuko day, ano shuksha nima good vibes day,
tumekuja na madenda,
tumekuja na madenda.
Mr. Good Times, hakuna kuband tuko day, ano shuksha nima good vibes day,
tumekuja na madenda,
tumekuja na madenda.
It's a good time, let's carry on. Shots, please, I don't holy on. Because she ran, pack a don. Good time, no wahala,
no wahala.
Seti, order ya dishi. Washa kiudi, tunaingia dini. Stua baby, kipindi ni ya mjini. Mali safi, tunachezea chini. Island girl, bailando. Kiuno waki wine mawano. Gura haba is a no-no. Kitupiwa alafu wamefunga no-no.
Mr. Good Times, hakuna kuband tuko. Ano shuksha nima good vibes day,
tumekuja na madenda,
tumekuja na madenda.
Mr. Good Times, hakuna kuband tuko day, ano shuksha nima good vibes day,
tumekuja na madenda,
tumekuja na madenda.
Deni niko ozo, msi lazima ni ready. Uski, manze life ime steady. Grip ni wazi na soko imeja madera. Lisema Mary Mellon, kai wanta na mera. Zichuki, akiwala. Kibaridi ni cha asultan. Kiseti, sespura, yomamushka, shapigwa mashuksha. Namshu mskume wiki, namshu mskume unga.
Ishu iko wapi nkijijaz?
Kusta
good times, ametwitia bash. Una maodi lakini ni makash. Monogami haita hakusia nike bad crack place. Kuna fireworks, lucky night leo naona nikisma. Niki smart, nikifa. Si niki plus, niko uradi na hizo mahugs.
Mr. Good Times, hakuna kuband tuko day, ano shuksha nima good vibes day,
tumekuja na madenda,
tumekuja na madenda.
Mr. Good Times, hakuna kuband tuko day, ano shuksha nima good vibes day,
tumekuja na madenda.
Who's coming for dinner? Daddy with a big fat belly. Knock knock, who's coming for dinner? Daddy with a big fat belly. Knock knock, who's coming for dinner? Daddy with a big fat belly. Knock knock, who's coming for dinner? Daddy with a